kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada wararkii qiimaha xooluhu sayladaha inaga soo gaareen waxaan maanta ku eegaynaa sayladaha magaalooyinka Muqdisho, Buhoodle iyo Afmadow. Aan ku bilowno magaalada Muqdisho ayaa geela qalinka heerkiisa koobaad la kala siisanaya 29 milyan, heerka labaadna 25 milyan, heerka saddexaadna 26 milyan. Geela dhaqaalka ah magaalada Muqdisho ayaa heerkiisa koobaad la kala siisanaya 14 milyan, heerka labaadna waa 13 milyan, heerka saddexaadna waa 12 milyan. Looda qalinka heerkeeda koobaad waa 4 milyan, heerka labaadna waa 3 milyan, heerka saddexaadna waa 2 milyan. Looda dhaqaalka heerkeeda koobaad magaalada Muqdisho waa 3 milyan, heerka labaadna waa 2 milyan, heerka saddexaadna waa 1,500,000. Looda la dhoofinayo waa dibida dhoofka ah ayaa heerkooda koobaad la kala siisanaya 22 milyan, heerka labaadna waa 19 milyan, heerka saddexaadna waa 15 milyan. Ariga qalinka ah sayladda magaalada Muqdisho waa 3 milyan, heerka labaadna waa 2 milyan, heerka saddexaadna waa 1 milyan. Ariga dhaqaalka heerkiisa koobaad waa 2,400,000, heerka labaadna waa 1,250,000, heerka saddexaadna waa 1 milyan oo shilin. Idaha dhaqaalka heerkooda koobaad sayladda magaalada Muqdisho waa 2,500,000, heerka labaadna waa 1,700,000, heerka saddexaadna waa 1 milyan. Idaha qalinka ahina waa 2,300,000, heerka labaadna waa 2 milyan, heerka saddexaadna waa 1,400,000. Haddaan iminkana aadna dhinacaas iyo sayladda degmada Buhoodle ee gobolka Togdheer ayaa geela qalinka heerkiisa koobaad la kala siisanaya 17 milyan, heerka labaadna waa 15 milyan, heerka saddexaadna waa 12 milyan. Ariga qalinka heerkiisa koobaad waa 2,500,000, heerka labaadna waa 2,300,000, heerka saddexaadna waa 2 milyan. Ariga jiqiiqa ahi waa 700,000. Ariga dhoofka ahi waa 2,500,000, heerka labaadna waa 2,400,000, heerka saddexaadna waa 1,800,000. Haddaan fiirino sayladda deegaanka Woodwood oo ka tirsan isla Buhoodle, ariga qalinka heerkiisa koobaad waa 1,800,000, heerka labaadna waa 1,700,000, ariga jiqiiqa ahina waa 550,000, heerka labaadna waa 500,000. Ahminka dhoofka ahina waa 1,800,000, heerka labaadna waa 1,600,000. Isla sayladda Woodwood, geela qalinka ahi waa 20 milyan, heerka labaadna waa 18 milyan, heerka saddexaadna waa 9 milyan. Haddaan aadno iminkana dhinacaas iyo degmada Afmadow sayladda ku taal, geela dhoofka heerkiisa koobaad waa 19 milyan, heerka labaadna waa 18 milyan, heerka saddexaadna waa 17 milyan. Afmadow geela qalinka heerkiisa koobaad waa 16 milyan, heerka labaadna waa 15 milyan, heerka saddexaadna waa 12 milyan. Looda dhoofka heerkeeda koobaad waa 14 milyan, heerka labaadna waa 13 milyan, heerka saddexaadna waa 12 milyan. Looda qalinka heerkeeda koobaad waa 9 milyan, heerka labaadna waa 7 milyan, heerka saddexaadna waa 5 milyan. Looda dhaqaalka heerkeeda koobaad waa 4 milyan, heerka labaadna waa 3 milyan, heerka saddexaadna waa 2,500,000. Ariga dhoofka heerkiisa koobaad waa 1,400,000, heerka labaadna waa 1,200,000, heerka saddexaadna waa 1,100,000 oo shilin. Isla sayladda Afmadow ayaan ku guda jirayay, ariga qalinka heerkiisa koobaad waa 1 milyan, heerka labaadna waa 900,000, heerka saddexaadna waa 700,000. Ariga dhaqaalka ahina waa 550,000, heerka labaadna waa 400,000, heerka saddexaadna waa 350,000. Idaha dhaqaalka ah heerkooda koobaad waa 600,000, heerka labaadna waa 500,000, heerka saddexaadna waa 450,000. Idaha qalinka heerkooda koobaad waa 600,000, heerka labaadna waa 500,000, heerka saddexaadna waa 300,000. Guud ahaan wararkii qiimaha xooluhu sayladaha inaga soo gaareen maanta waa naga intaas.